Sababu ni wewe, ni wewe, wewe. Sababu ni wewe, ni wewe, wewe. If only you could know the more you need, ni wewe tu. If only you could know you all I need, wewe tu, yeah. I guess ni like me nipo na wewe. Penzi pombe nipo nilewe. Ushani fanya crazy, wewe, wewe. It's you. Yes, you are the reason why I believe in love. I believe in my pants. Sababu ni wewe, ni wewe, wewe, ni wewe. Sababu ni wewe, ni wewe, baby. Sababu ni wewe, ni wewe, wewe, ni wewe. Sababu ni wewe, ni wewe, baby, wewe, yeah. You are the reason, you are the reason, you are the reason why. Tena staki kusubiri, staki kungojea. Minataka wajue, mele yao nikiri. Kumba sina mwengine, ni wewe tu. I guess ni like me nipo na wewe. Penzi pombe nipo nilewe. Ushani fanya crazy, wewe, wewe. Yes, you are the reason why I believe in love. I believe kuna mapenzi. Yes, you are the reason why I believe in love. I believe kuna mapenzi. Sababu ni wewe, ni wewe, wewe, ni wewe. Sababu ni wewe,
sababu,
ni wewe,
baby, yeah.
Sababu ni wewe,
sababu,
ni wewe, wewe,
baby,
ni wewe.
Mwendo sababu,
ni wewe, baby,
baby.
Mwendo sababu, mwendo sababu, baby. No sababu.